wange sindambwa. Alhamdulillah, nafsi nyeupe. Nchi ilikuwa chungu bado kidogo nsepe.
Simu nikawa sipokei, I don't know soon that.
Bika nikaleta habari njema kwa wananchi wote.
Nini?
Meli ya makolo imepinduka, wauni piga kelele.
Oyo,
imeangukia Zanzibari, wanangu piga kelele.
Oyo,